Jazzy boy.
Standard man.
Running it.
Downloaded for my love. BananaChungu.com.
If you're my love, cook panga hole. Each time we go chilla kalipa boy. Bwadi bele la malone. Two potos, banyoli nyoli. Balinje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wakwalesa. Una pone na mulimbi relationship. Una bapakati ya single na taken. Na bapakati ya single na taken. Na bapakati ya single na taken.
Na delila kumone fikamba. Kunuma ya putinga plate number. Na text ya ba air deo kuchekinga. Umuntu walipidi lala kusetinga. Lero ndefi puisha mula fletinga. Bana kuma nambo kushinjeshina. Pakupesha mamutima kubapa patila. Beba naba nabu wati alantina. Nisha kwani chef ya kalamatila. Ngaba poster kwa tibale kushainila. I'm fully to mingo apa weshpondo. Otherwise kuna fuila kushikongo. Appointment naka crash next sondo. Yeah, back and forth, kupanga phone call.
If you're my love, kupanga holy. Each time we go chill a kalipa boy. Bwadi bele la malone. Two potos, banyoli nyoli. Balinje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wakwalesa. Kuna pone na mulimbi relationship. Una bapakati ya single na taken. Na bapakati ya single na taken. Na bapakati ya single na taken. Single na taken. Na bapakati ya single na chip shati na nikane pushali shani. Maka makanga tule ya finger fan. Mudi la chinja shaikate kuchani. Kumti makula fitango mtu kusutani. Fintu bafuaba kashana jafi kwana. That's why bambi bendela demi jal. Nane mwine nari kwa Jeff Jal. Kosi mawarning ya namba kutal. Walipingene for better for worse. But I feel like I'm failing I guess. I'm ready kuichinja jazz. Cause tu wapona panshi wafu wa dead. Kawafuma pofia ni shifiapwa. Hii bomba ni pampa tu pampa. Baby mwadi kuisa maso. Shifoni yenu yali off na lilelo wamba. If you're my love, kukupanga holy. Each time we go chila kalipa boy. Dwali bele la malone. Two potos, banyoli nyoli. Balenje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wakwalesa. Kuna pone na mulimbi relationship. Una bapakati ya single na taken. Na bapakati ya single na taken. Na bapakati ya single na taken. Single na taken. Na bapakati ya single na
feelings attached in that shit a clear estate. Tefianti njikala mofienga real estate. Nchita mofie participate. Pakati nga intersection set. Ati kena I go out na banandi. Hoke kuu mwala wela konstanshi. By midnight, I'll make sure I video call you when I get home to say goodnight. 02, kuisa tapu wa no sign. Baby, where are you? Amone yangu towa da, I'm fine. 1 hour later.
All the subscriber you have dialed has been phone.
Downloaded from mylovezedmusic.com.
Single na taken. Single na taken. Na bapakati ya single na taken. Single na taken. Mr. Frankie Pam.